Who's that calling? They've been calling all day.
Oh yes.
Radio interview.
Ulitangazishe jina lako uwaoneshe, uvifunge vinywa vyote uwanyamazishe. Tambulishe zinyamaze kelele zote, waitane wajinga wote wajidhalilishe. My daddy, uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Wakiumia siusiki, mana waliniombe mabaya. Uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Kikombe kifurike, jue nilipakwa mafuta. Waoneshe, waoneshe unavyo nipenda. Waoneshe, waoneshe unavyo nipenda. Kwamba chuki zao azizui mibaraka, unaitaka umemtaka, unaipenda umempenda. Na maneno yao hayabadilishi mipango, uliopanga umepanga tangu zamani wanipenda.
Si nipe lates Mercedes zaidi ya David, liye mbariki na wingi wa farasi. Nipe na hekima kama Solomoni, wachawi wa Twitter wajifiche shimoni.
Nimejua cannot do, there is nothing you cannot do. I love you more, I love you more, eh, I love you more. Ukifanya, there is no one to press and do, there is no one to press and do. You're the king Adonai Elohim watakoma. My daddy, uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Wakiumia siusiki, mana wali niombe mabaya. Waoneshe unavyo nipenda. Waoneshe, waoneshe unavyo nipenda.
Romans 9 verse 15,
Warumi 9:15.
Whether you like it or you don't like it,
upende ama usipende.
For he says,
Nasema,
I will have mercy on whom I will have mercy.
Nitamrehemu yeye ni mrehemu.
And I will have compassion on whom I will have compassion.
Nitamhurumia yeye ni mhurumiaye.
You cannot change that.
Uwezi kubadilisha.
You cannot change that.
Hauwezi kubadilisha.
You cannot change that.
Hauwezi kubadilisha.